nyamaza, unitazidi mwita, usito nyamaza, usito nyamaza, unitazidi mwita.
Wana kamjibu kama Batimayo alivyo mwita Yesu hakunyamaza. Wana kamjibu
sitanyamaza, 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 nitazidi mwita nijibu sinyamaze, sitanyamaza, nitazidi mwita, sitonyamaza.
Kama ni majaribu kuna mlango wa kutokea, Mungu wangu ananiona, hawezi ni aibisha. Kama Ayubu wa kunyamaza, na mimi sitanyamaza, najua atanijibu, Mungu ni mwaminifu.
Sitanyamaza, 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 nitazidi mwita, atanijibu sinyamaze, sitanyamaza, nitazidi mwita, sitonyamaza. Yeye ni mwaminifu, hawezi niacha. Mana sitanyamaza, sitonyamaza, sitanyamaza, sitanyamaza, utazidi mwita, yeah, atanijibu siku moja.